It's Blackbone.
Okay, 18 Feb, the 2000, the kid was born. Police o babu ma wang sala ma kreta wa shon. Anglazu tando lagwa mama solo gong abakon. Lendo tabe yu mami pinde ibo dada. Lendo tabe ying daddy pinding lisingan. Ying fagi kimping sule no man yitin gaga. Ngegen gamba manga bega hero dada. Before figgy step mother hey, season tata. Kwa figgy step mother kaya kwa shinti sin. Wati kusenjalo kwikikizwa shinti sin. Zachigi step mother kawusayi sidla mdil. Angifune ngane omunye umfazi la awuphume ndoda sekukwami la. Abheke imthwalo ubabe udla ikoro ebeka nakudakothanda. Ngaphuma kanje I dropped out of school right. Sengihlala phansi kwamapipe. Ngaqala ngazimixa nabangane abangekho sharp. Ngaqala ngayithwasa hey sengibhemi sharp. Ngenze njani baba bese ngenakhaya. Sengihlala phansi kwamabridge impilo yobugebe ngayijiki futhi ekhiphe imali I mean it. Ngenze njani mele ngiphushe baba for the living. And I'm angithandi anami angisenzanga. Ngangibizi ngephara anami mfethu angithandi mfethu angisenzanga. Enami angithandi anami angisenzanga. Ngangibizi ngephara anami mfethu angithandi mfethu angisenzanga. Enami angithandi anami angisenzanga. Ngangibizi ngephara anami mfethu angithandi mfethu angisenzanga.
Story of my life bro yeah cause I'm era. Anything that occupies space nigga mera. Ukuthi ngilala ngidleni everyday doesn't matter. Ukuthi ngiqokani ngidlani doesn't matter. To ukuthi ekhaya ngiphume kanjani that's a matter. Impilo yayo mnandi ngisenobaba owayengithanda. Sasilala sithokozile everyday sishisa inyama. Mebuya emsebenzini njalo ngimthoba inyawo. Angitshela ukuthi intwana yami sushalama I'm proud. Ngawo umama wakhe akasekho kodwa uphila kuwe. Ufuna ukukhula ufane na ufuna ukuphatha ingane. Sakwa jikele mva kwendla ubaba hawuseke unoma mncane. Yajika impilo kwakhala isibhaxo mama akasangifuni la. Angifuni esigebengu sikhotheni ongena mama la. Ubaba akasaboni lutho blind udlala ikorobela. Uma ngimtshela ngoma mncane uvela vuki nje ho. Ntamba mama kuphapa sengigcina ngokuhala. Mangithi ngiyophaka awusekunelo. Ngahlula ukunyamezela ngaveli ngayibona indlela. Angisenabani angisenalutho mfethu ngicela ubhole.
Enami angithandi anami angisenzanga. Ngangibizi ngephara anami mfethu angithandi mfethu angisenzanga. Enami angithandi anami angisenzanga. Ngangibizi ngephara anami mfethu angithandi mfethu angisenzanga. Enami angithandi anami angisenzanga. Ngangibizi ngephara anami mfethu angithandi mfethu angisenzanga.